mbabura mugenzi.
Ayo yo marira yumvikana samarira sanzwe yagahinda ahubwo ni mba mutima zidasanzwe za madamu Nadia Wibambe uhuzwe n'umuryango we nyuma y'imyaka 27 ari nyakamwe byumwe hariko uyu Wibambe yahujwe n'umuryango we basabana kuwa gatandatu w'icyumweru gishize hano mu mujyi wa Kigali akomoka mu muryango wo kwa Nshutira Guma Innocent na Nyanzira Imakurata. Byari byishimo bidasanzwe bikomoka ku musaruro w'ikiganiro agasaro kaburaga gitambuka hano ku ijwi rya Amerika. Nyuma yo guhura n'umuryango Nadia Wibambe yatangiye gushyikirana na banyirarume ndetse na nyirakuru ari nako berekana amafoto y'inzibutso y'abagize umuryango ngo babone koko ko bafitanye amasura. Aha barimo bavuga ku mafoto bari batunze mu matelefone yabo ngendanwa.
Ubundi papa n'uyu nguyu n'uyu nguyu ariko no kuvuga ngo uretse umukobwa ugiye kuza musa
bese natunguka we hariya ni uwa kabi wanjye ni imfura yanjye nawe murasa gutyo muramereke gutyo bisanzwe gutyo
twaravuga ati buriya wasanga ari amafoto y'umuntu uri hanze
yarahindutse
kuko
byari bigoye kugira icyo Nadia Wibambe yatangaza ku byiyumvo bye ariko yagerageje.
Ndiyumva neza cyane numvaga ari ibintu bitazashoboka ariko n'ukuri sinzi ibyiyumvo byanjye nabuze n'icyo navuga gusa ndabashimira cyane ndagushimira kumeza na Venuste Venuste we sinzi icyo kuvuga gusa n'ibyishimo gusa.
Nadia Wibambe yabyawe n'uwitwa Serine w'Imana hari mu 1994 amubyarira muri Kongo mu buhungiro akomoka mu cyahoze ari prefegitura ya Butare ubu ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Ruhashya. Wibambe nyuma yo kuvuka yajyanywe mu kigo cy'imfubyi SOS Bukavu aza kwisanga mu kigo cya SOS Kacyiro mu mujyi wa Kigali ubu ni umubyeyi w'abana babiri. Ijwi rya Amerika imuhuza nabo mu muryango we ku isonga hari Damascene Hagenimana ni musaza w'umubyeyi wa Nadia mu masano muzi ni nyirarume wa Nadia Wibambe. Amaze kubona umwishywa we Hagenimana avuga ko uyu mwishywa wabaye incungu ya mushikiwe Uwimana Serine.
Ubu mbese mbonye incungu ya mushiki wanjye nimo kimundi umwana ndavuta mushiki wanjye ntabwo mfata nkaho ndi nyirarume oya ndabufata mushiki wanjye ariko mfite agahinda gakomeye cyane byishimo mfite by'umushiki wanjye uyu ni mushiki wanjye ntabwo ugenda inyuma mu bihuye uyu ni mushiki wanjye nzamufasha nka mushiki wanjye nkuzamuha myisanzuyeho nk'umwana wanjye nzagufasha nkasha ko tuvindi muri azofasha we no nakubonye nka mushiki wanjye ntabwo nakubonye nka bibava ngo byanyurume ntasishaka n'ubyanyurume ku byuma ahubwo ni umwana wanjye.
Si Damascene Hagenimana wasazwe n'ibyishimo gusa ahubwo na murumuna we Vincent Hategekimana wafashe ya mbere mu gushakisha mushiki wabo nawe yatubwiye uko yakiriye guhuzwa n'umwishywa wabo.
Ndishimye gusa Imana izajye bagenda imbere igenda inyuma mu kazi mukora kazi kose gahuramo ibibazo ariko iyo ukora byiza Imana irakurengera niyo unabizize Imana ikujyana mu ijuru kuko ntacyo ba wakoze. Mushimirire Shimimana Venusti musurize cyane.
Umukecuru Imakurata Nyanzira nawe yishimira bikomeye kuba yarabonye umwuzukuru we ndetse ari kumwe n'abuzukuruza babiri. Na amashimwe ku ijwi rya Amerika.
Namubonye. Namubonye nashimye Imana kandi namwe abakozi ba byakozwe rya Amerika namwe nabashimiye. Kuko mwakoresheje ubutabazi bwo kuntabara mugatabara umuryango wanjye wari warazimiye. Yari umuryango wanjye wari warazimiye. Kuko iyo tuza kwicecekera byari kuzabaho gutyo ntitugire n'igisubizo. Ubwo rero ndumva nshimiye Imana. Namwe rero abanyamakuru nkaba mbashimiye ko mwakurikiranye icyo kibazo cyanjye mukagikurikirana none kikaba gisohoye.
Kubaho mu myaka isaga 25 utazi inkomoko yawe n'abo mu muryango ubwo buzima bumera bute ni ikibazo musubizwa na Madamu Nadia Wibambe.
Ntabwo ari ubuzima bworoshe ubaho wibona nkaho uri igice cy'umuntu uribaze se navutse ku giti kubaho nta n'umuntu n'umwe mbese ntabwo ari ubuzima bworoshe pe kuko nabyakiriye neza mara kubyara umwana wa mbere nibwo numvise niyakiriye numva ko nta muntu ngira nyine aribo mfite ariko n'ubundi nkakomeza kwiyumva ko cyangwa se ukuntu umutima wari unyishuza umbwira ariko aba bantu kutabashaka.
Uku guhuza uyu muryango kandi byashimishije umusaza Rwamurinzi Leonari. Uyu ni umuturanyi wa Nadia Uwibambe, yasaga naho hariyo umubyeyi we wa hafi, akavuga ko umuryango urushijeho kwaguka. Nabagashima umusanzu wa Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byayo.
Ibintu byose kurwara ibyago iki ni nge wari nkase. Ubu rero njyewe sinabona uko nabivuga. Kubona ampuje na banyirarume na nyirakuru, noneho ubu nishimye birenze abanyamakuru. Nabashimye by'Ijwi rya Amerika, muri abagabo beza. Uzahora n'uwo murava kandi uriya mukobwa ntabwo yambereye umukobwa mubi rwose, yaranyubashye narwara nanjye akandwaza, mbega tugafashanya ikintu cyose. Igihe n'umuryango wagutse cyane cyane nishimye, nanjye nabonye indi muryango ntarinzi. Imana ibafashe, namwe buriya n'umuryango mwabonye. Icyo nongeyeho, mujye muhora mukora ibi byiza nk'abanyamakuru b'umwuga kandi b'abanyarwanda b'umwimerere rwose. Imana ihabwe icyubahiro, ndabashimye cyane. Nuko nakigira nakabahaye mwese.
Ijwi rya Amerika ryabajije Bwana Damaseni Hagenimana ikizakurikira nyuma yo kumuhuza n'umwishywa we. Uyu uhagarariye umuryango kwa Nshutira Gumino Sente na Nyanzirima Kurata yadutangarije ko Uwibambe Nadia azahabwa umugabane mu muryango nk'uko n'umubyara w'Imana Serine yarawemerewe.
Kwisaba umuryango ushiki bagomba 8 gukora twa 8 bawo duhaye nawe mama za umu asa umunani wa nyina nk'uko rangiye wumara. Nishingano izo nzo z'umubyeyi. Ibyo ni hame nkanje mukuru w'umuryango, ibyo ni hame ni jewe uzabikwa, ibyo ni nta nunda zabibaza. Kandi na nyina na nyirakuru nawe ntabwo yamwanga, yishimye kundenza, ariko jewe ni murenze kubera ko mushenye twarwe niwe mukuru nkamukurikira. Ugiye ugomba kuzafasha uyu mwana.
Kugeza ubu nkakwibutsa ko imvano y'ibi byose ari umuryango wa Nshutira Gumino Senti washakishaga umukobwa wabo Serine Uwimana baburanye mu mwaka w'1994. Uyu yagiye atwita inda ya Nadia Uwibambe yerekeza muri Congo. Amakuru avuga ko yaba yarakomereje ku mugabane w'Uburayi cyangwa se no muri Amerika. Umuryango uramukumbuye bidasanzwe kubazumva ibiganiro cyangwa se nawe ubwe, bakeneye kumubona igihe yaba gihumeka umwuka w'abazima. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.